sizwana themba lami. Now we are ashiya bazali bami. Akulula la iya khona ngidinga ukwazi.